DachimSafi.com. Oh, wanayanga tunaingia. Ah, wananchi tunaingia. Oh, mabingwa tunaingia. Ah, finali tunavamia. Darubeba mgongoni. Darubeba mgongoni. Darubeba mgongoni. Darubeba mgongoni. Darubeba mgongoni. Darubeba mgongoni. Asante sana nyinyi kafu kutupangia mamelodi. Oya we, tutawasangaza ote hamto amini. Yanga ndo bingwa wao, Pacome ndo dawa yao. Mdasiri nipigie simu, Diala ndo nanga yao. Darubeba mgongo, wapinzani. Darubeba mgongo, sisi Yanga. Darubeba mgongo, mashabiki. Darubeba mgongo, wapinzani. Darubeba mgongo, so tupenda. Darubeba mgongo, wananchi.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachimSafi.com.